E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kororo o te wāna te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei te iwi, e whā ngā iwi e noho mana whenua ana ki te whārua o te riuriu, a ko takoto i a rātou tā rātou a tono ki mua i te aroaro o te ropu whakamana i te tiriti. Kei mua hoki i te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi i tēnei wānei, te tono e pāna ki te mana o ngā wāhine Māori me ngā hā kinikina. E whai ake nei. E whā ngā iwi e noho mana whenua ana ki te whārua o te reuriu, arā ko Ngāti Tūwhare Toa, Ngāti Raukawa, Ngāti Maniapoto me Ngāti Kahungunu. I te rātu rautau i mua i te taenga ake o ngā Pākehā ki reira, he whārua haumako tēnei ā i reira ngā iwi nei e noho tōnui ana i roto i te māta torutanga o te ora, o te whakapapa me ngā tikanga tuku iho. Kātahi kātau te toki o te raupatu ki runga i a rātau, ā neke atu i te haurua o te hunga i reira e noho ana ka mate ki te oma atu ki te kimi kāinga no morātou. E toru ngā marae e toitū tonu ana i roto i te whārua o te riuriu mohoa nei. Hei tā Bruce Smith o Ngāti Maniapoto, he mamae tēnei kua pānei ki a rātou i ngaro hoki a rātou tikanga, i ngaro hoki te reo o enei iwi, nā te mahi kikino a te krauna i roto i ngātou. Hei tāna e toru ngā marae e toitū ana engari ko te hiahia kia whakawhanake anō ngā iwi e whānei i a rātou tikanga i o rātou reo o tirā i tā rātou noho ki roto i te whārua o te reuriu. Nā kei mua hoki i te aroaro o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi tēnei wā, te tono e pāna ki te mana o ngā wāhine Māori, a neira tētahi o ngā kai kōkiri i te kreame nei, a Hilda Haruira.
I taua wā i whakahokia Annette Sykes me Ripeke Evans i aia ki te kāinga. Ka nui tana pauri, te pauri o whae mira. Kari e tino hea utu, engari ka nui tana mamai, e mai taua wā, ka kōrero hea etahi o ngā wāhine toko i te ora, etahi wāhine rangatahi, te haka takoto he kreme, mana wahine, kia āta tikiro ki te kaha o ngā wāhine Māori.
Kua whakanui a ngā whānau me ngā kaimahi o te whānau o Waipareira i raro i te kaupapa e kia nei ko ngā tini whetū, a neira Arangi McLean.
Mō e maha ngā whānau kua āwhina tia i tēnu o ngā kaupapa o tini whetū i te pai herenga ki roto tāmaki mā kaurau nei. Nā reira kweira te tino kaupapa i whakatauhia i te pōra, i te whakakauhana mai o era o ngā whānau ki te whakarongo i o rātou whakatutukihana o rātou mahere, o rātou rautaki.
Tuatahi ka whakahē ngā iwi o te tai tokerau i te SNA, i aia nei ko te SEA, tā rātou e whakahē ana, a neira a Aperehama Edwards o Ngāti Wai.
E awanga wanga nui ana mātou, nā te mea ko te moana hoki, te kāpatakai, he uri mātou no te moana, a Ngāti Wai he iwi moana. Nā reira e awanga wanga ana i te mea, i roto i ngā tau kua pahure, te takotohanga mai o ngā Marine Reserves i roto i tā mātou rohe, kā riro ko te rangatiratanga o ngā hapu me ngā iwi ki aua wāhi. He iwi kaha tēne ki te tiaki te taiao, ka nui tō mātou aroha ki te moana, me tā mātou hiahia kia tau tiaki tika i te moana.
Nō rere te iwi a whai ake nei ko ngā tai pitupito hā kinikina.
Tune in to Dal Husband every Monday morning from 10 o'clock on Pāki Waha. Current affairs from a Māori perspective in English, here on Wātea, every Monday morning and repeated on Monday night, or listen to Pāki Waha on the go at watenews.com.
Tuatahi ki te NRL me te tākoro a te kapa tamatoa i nanahi ara i hinga rātou i ngā Penrith Panthers 3-10 ki te 10-6 ko Roger Tuivasa-Sheck kai hautu i te kapa tētahi i whara i roto i te tākoro nei a kāri i oti i aia te katoa o te tākoro te whakatutuki. Huri rawa ake ki te tākoro a te kapa ōpango ki a Fiti i tino toa te kapa ōpango engari hei tā tametarangi he tohu pātai e iri tonu ana ki runga i te upoko o tēnei kapa o tā.
K te kona pia te pāta i rere toruana, e ko waika whiwhi i ngā hua, o e mei tukinga, he rawe te mātakitaki, i te hunga mai ngā mautere, ko rone mohiona, he toa, mo te tākaro toko whitu, e rangi ko te āhua, ki roto i ngā tākaro te kaumāri mane, he uaua.
Whakawhiti atu ki Hapani me te taumā heke heke o te ao, he ai ki ngā kōrero o te wā e ahu mai ana i Tokyo, tokorua ngā kaipara kua Pākia e te mate karauna, te mate ko Fiori, māharahara nui tērā. Oe no reiti iwi, koe ranga hā kinikina, kia ora tātou.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko,
nā te mānga. Hei pāho.